kera na fasirimu abazo kusuza basura bewe weta kwali baddo kutyo bwenzi bantu bagumu wadoli afuda zala techirobera bafuna mbuta wonkera broke ya sabantu rukani kwa bakera kujia yanira bantu tebayikira munsobi ekintu nkitudde mu butebe nawula kiyatula ekyebando owekiki etalikyerabira ne walumbe teerabira mukadde mbatumidde mwenna ababoggola n'ensi nesirika emirembe gino ngalo emirembe gino ngalo ekiwala bakikwasa ngalo basisinkana eddiba lyengoba lyesibye banaamaganda batyabula ntegedde kubira mukama engalo buyise bw'omu abikwasega ekidongo nkiwese ku bega abaganteze mwebale wamma ngamba agatawunyirwa fumbe mumanyi buli lwonyiga ennyindo owunziko gireese omusaayi n'olimu okwawula okusirika n'okusirikirira wansanga n'ekimotoka ekikadde kyokka neeyazika kati gadi bibiri kuliko ekimu okunnunula oba okunsuula wajje tulina yadde olupanka zimbye ziikalina ovuga kapyata onunula nze oba weenunula kyenneekakasa tekabula musombi otangwa mpiira obungana muliro nkuba yaawa naawo weeva gwe nookeera kwanika mwanyi kankunyumiza oseke oba oyagadde oyige ku busuubuzi bw'abaddu ekyaviirako emmeeri nebbira tovaawo kanzigye nsumulula bw'osuna ate ebiyika byoyoya wabula neetyako butagwisa waali mululu na kanyomonyomo ti abaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi nebbira waali mululu na kanyomonyomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'ab'omululu bakkiramu waliwo obusuubuzi bw'abaddu edde nnyo ng'era babatikka mu mmeeri bagenda okutundibwa tobuuza byali by'amaanyi ng'okuwalira ofiirawo tomanyi gy'olagana ky'olagako baalinga mbuzi mwana gwe batuula eno wansi ate ku mmeeri waggulu eri ye watuula abaguuda abatwala abaddu okutundibwa bali waggulu ababede ku myengera agafuga enkoko basikambula bazza kulyena abawansi balajja n'okufa bakka okulaba abawoggana ekibaleekanyanjala ko bba olunaku ebula lumu tutuuke mutujeeko akajanja kyebaava bassa kimu abaddu nti kw'okufa twawedde naye abatumyako okulya tugenda nabo emagombe batunyiziza batunyoomye nnyo batutyobodde nnyo katutaasa eggwanga erinaddako kwe kufuna ennyondo emisumaali emmeeri ne bagikonkona era akaseera mpaawo ekaaga neeyingiza amazzi n'ebbira abaali bagenda okutunda abaddu n'abagenda okutundibwa emmeeri we yazitowa n'ebbira kubonna tekwali muwanguzi kale eddagala lyali lyangu kuba waayo kuka okulya abaawaggulu we beegeziwaza abaawansi eno ne bayiya ampuliriza okayizeemu ki akanyomonyomo kaaba omukozi owaawaka kyangu nnyo okukuwa emmimbiri awava okugulu wadda muggo siibe mulungi omu alina yayongerwako mulambo tegubulwa tulo sijja kusukka nnyata ukanfuneeza ekyengera awangaala omwana wa Mutesa tukoma nanta witwa waali mululu na kanyomonyomo kyabaddu banaakola ki
Remember where you got it from. www.djericom.com